Nishasema hadharani na kupenda na nakupongeza kunizalia mapema. Wenye chuki kino mabaki kulalama. Oweo huwa nawe mina hisi natosha. Onanana kama mkebe tuwapake ya kirangi.
Ashika ukuta
kama ndoto za mchana watu ote.
Tushalala
mimi nawe tuloketi tusibeti. Zile beti zamani tuziposti. Toto kiwanja utapenda. Asha ni karanga, she's na maka.
She's
so beautiful angel, she is my remedy. And I know the wonder, why can't you be like them? Washa chelewa, unge nyosha pokewa. Nisha elewa, kuwa nawe so jutia. Wakihadithia za vichache na kutetea na kukabithia moyo wange chineke. Totonzo jilegeze kudekeze.
Lady no wonder
kifuwa moyo wange urivike.
Lady no wonder
totonzo jilegeze kudekeze.
Lady no wonder
kifuwa moyo wange urivike.
Lady no wonder
brikicho onana brikicho
obandure.
Brikicho onana brikicho
obandure.
Brikicho
toto wanitia tetefu. Mahaba kocho kocho wakianani habibu. Jinsu livo tunukiwa songa karibu wanga ya wasibu. Jibeze beze kiduchu dia tukiposti ista wameze matonge.
Lady no wonder
karibu mjengoni karibu dia. Amna tozi karibia. Tungo nzuri na kutungia. Of course I love you, get it clear. Hapa mambo mchecheto mchecheto. Kihisi mdundiko zidisha na moko. Shaoda bajaji ya kujia. Baby ukitaji uba talipia. Unelewa utamu wa mapenzi. Ukizama moyoni unabudi kuspendi. Shobo shobo nyingi sipendi. Ushafika langoni ah ring bell. You are one in a million. Welcome to world of congrats full of trillion. Shakupa chanti njo karibu. Mtoto wa mama usione aibu. Jidekeze taratibu. Nikuchezeshe birikicho.
Banture
birikicho. Ukiinama birikicho.
Banture
birikicho.
Totonzo jilegeze kudekeze.
Lady no wonder
kifuwa moyo wange urivike.
Lady no wonder
totonzo jilegeze kudekeze.
Lady no wonder
kifuwa moyo wange urivike.
Lady no wonder
brikicho onana brikicho.
Banture
brikicho onana brikicho.
Banture
brikicho.